Wewe.
Red Nylon.
Usidharau kitambi wewe. Mimba kupata bure kitambi pesa. Ama minyo why? Shika kitambi mama, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Shika kitambi kaka. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Weka misifa, ngoma tukate kama vile vijembe. Tukerekete tupinde pia tulinde. Ia kabisa, nyoroke watu pate tabu. Kabisa, mana siyo movie. Halisi, rada ni kutesa. Na odi ndiyo si ucheza. Fungisha demu kwenye meza. Fundishe vile tunacheza. Na mwisho beba mwendekeja. Cause wewe ni yule ninja. Kereketa, midundo. Fuatisha kila kona visa. Datisha kama fundi wiza. Katambe, ngoma na ibambe. Shika kitambi, mama, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Shika kitambi, kaka, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Kando kati nenguwa kami. Zina fasi ngoma ni bambe. Fundi janja onesha wase. Vile shaku tumeipanga. Pose kama mia ninja. Hivo ndivo tumeipanga. Mishe tukijibamba. Wale wa mauno wakitutama. Na kufunza taka bila gharama. Cause sisi ni wanachama. Mishe tukijibamba. Wale wa mauno wakitutama. Na kufunza taka bila gharama. Cause sisi ni wanachama. Shika kitambi, mama, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Shika kitambi, kaka, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Pare, tucheka nane. Tukichora file keja ni bakenge. Chupa na milupo na wanaklande. Pose kama mia mana tukonare. Pose kama mia ninja, pose kama mia mana tukonare. Uno kwa uno zungusha mame. Tamu ya kupinya ngoma suguwana. Kichwa na mkongo kitambi nyonyo. Nyole nikishika na kupa fimbo. Muda wa kutuma salamu kwenu. Mana siku nyingi huwa uko bize. Na kupiga pare na masela. Ila leo papasa tambi. Shika kitambi, mama, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge. Shika kitambi, kaka, shika kitambi. Tukate ngoma tucheze kama wagenge.